DJ Meltone.
F2 Nditni Fina Supermarket to Bebe Kama Miracles of Jesus John Minor Deka Deka Massive Kamzozo Kazoze Matawini Ogana Na kwani form ni kiani Masichana ni mrembo flani Aga seti zizani Tazuka unipati Ura disco siyani Predator inosha taxi Rasa napiga mbati Dishoto jani kaki Stenje misilali
Silali
Ndegi anataka ngapi
Ngapi
Tuesemo liona wapi
Wapi
Sungoja na kapsani
The Party Monster
Nastenje misilali
Silali
Ndegi anataka ngapi
Ngapi
Tuesemo liona wapi
Wapi
Sungoja na kamsai
Sari
Soba sidigi bikla
Mbichi
Kwanda
Mbichi
Lip gloss
Mbichi
Shali
Mbichi
iPhone
Mbichi
Nywele
Mbichi
Kila kitu mbichi toka juu hadi chini Bikla
Mbichi
Kwanda
Mbichi
Lip gloss
Mbichi
Shali
Mbichi
iPhone
Mbichi
Nywele
Mbichi
Kila kitu mbichi toka juu hadi chini Yeah
Hey Miss Fatty Fatty unahimana Mi hide mina julia takupona Chrome jean after shorts ni kuchoma Ni kuchoma, ni kuchoma Hey Miss Fatty Fatty unahimana Mi hide mina julia takupona Chrome jean after shorts ni kuchoma
Big Bob
Mrenga
ni mbichi, mbling ni za isich Mpwani badi shati bagi ndani G-string Jana achieng leo kwa mbo kesho Christine Yani mama lafu wife ya lafu bibi Malika ni fisa, fika maibe Situlisunda kama overju ya dibre Kwanda kani mbichi, buda sezi ziacha inde Uko only fans na unakata ni kudi Nganya kasi mbichi, sezi panda yoni lori More money, more problems, uwangangori Na uko daista ni nwa super kama 40 Badala wende lecture wako kwangu hadi jioni
Yo upenda nikivaa vitu tight Alafu aseme baby me and you tonight Ina makiasi aa wesi demshai Na ni makali wacha stories ako light Cheki inasonga left na right Besisi uirushe left to right Kana toa form show tupo site City girl anawaka kitu bright Stenje misilali
Silali, silali
Ndegi anataka ngapi
Ngapi
Ulisema uliniona wapi
Wapi
Siungoja na kamsahi
Sahi
So basi digi bikla
Mbichi
Kwanda
Mbichi
Lip gloss
Mbichi
Shali
Mbichi
iPhone
Mbichi
Nywele
Mbichi
Kila kitu mbichi toka juu hadi chini Bikla
Mbichi
Kwanda
Mbichi
Lip gloss
Mbichi
Shali
Mbichi
iPhone
Mbichi
Nywele
Mbichi
DJ Meltone
And a pass, tell me which one you prefer. Yeah, of course, woman forever. When I'm not delivering my letter, that's why me will never leave out her. Cause me don't know she ready to whatever. Call her, tell her, ring the tape measure. Me, I gonna dig up the whole of treasure. Woman, I with joy, girl, I with pleasure. Pleasure. We have them as villager. Father, God never create nothing better. Nothing better.
When I come in, go away.
No man, 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 no man,
Mbona nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firifiri na taska Bro amejituma ako kazini anaisaka But anajua bibi yake anafanya nini naivasha Woy, akisi Kenya kuna content Na shindwa dunge chain gani so nazidunga zote Anataka nmwage ndani mina mwaga kwa matope Si ubonga kila mitu kitaka ganji itoke Normally shembeteng mamoli kwa henneken Mwena me you're my friend we got rich in the end Tulimtupa kwa boots si tulimtrace na magan Kawamini tuko luzu lizesh That's why malingam. Sini mabagla for sure na hisi siri. Bala klavo wezi njwa kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na yesi kiziwi. Kasi bizu utanipata ni mesare sikimbizi.
Kuna bali nafaa kuenda nani zai. Sweet vlani shwapopsa kawasaki. Jege masanse hawa tutaki. Kapu nitambui siku tambui.
DJ Meltone.
Have a new style where them call it
Hula Jet.
But me say the style name again now
Hula Jet.
Everything we do we a give them
Hula Jet.
Give them
Hula Jet.
Give them
Hula Jet.
Well if I'm a girl in a we a give them
Hula Jet.
We take care we a give them
Hula Jet.
In the world 2000 we a give them
Hula Jet.
Give them
Hula Jet.
Life is worth the living, so what we do?
Give it to them.
2000 now, so what we a go do?
Give it to them.
War them, war black talent, we just
give it to them.
And
give it to them.
And
give it to them.
All them a flip up, them can't come.
Give it to them.
Them and them gun talk really now.
Give me them.
See them a flip up, but me know them can't.
Give me them.
Give
me them.
Give
me them.
Have a new style where we call it
Hula Jet.
When we say this style name again now
Hula Jet.
Everything we do what we a give them
Hula Jet.
Give them
Hula Jet.
Give them
Hula Jet.
Well if I'm a girl then we a give them
Hula Jet.
See Shante I him a give them
Hula Jet.
2000 now we a give them
Hula Jet. It's I, killer with you know. Just make a boy know you're not blow. It's I, killer with you know. No boy ain't got no secret.
Ana shika tambla, ana weka vodo, ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana penda kuzi toka zake
zikimsho.
Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, kutupoa alafu. Bunda kilo kumi, jegi chopa menda susa. Okay, approach, proceed, na caution. Toxic, hii ni poison, ina flavor ya passion. Kitu tamu mix ya genge na dance. Kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila Sunday siyako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana.
Yo, in the mix with DJ Milton.
Boy, take me head and should be funny shoulder. Somewhere under bed, the phone fling under. Turn on the TV and start the drama. When me a dance, cocky dung him say, be why nada. Me daddy beat me, me a valve mama. Him a play string guitar, me a bang piano. Sound string up, nice and make our diss me under. Sweat a run out a race in a the love saga. Die, 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 die. Die, 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 die. Die, 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 die. Die, die. The lover sweet me boy. The lover sweet me boy. Boy, the lover sweet me. Die, 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 die. Die, die.
Boys wanataka tuende tuve shada. Round bili tatu sasa sisi tuko rada. Masate waki kam tumesha jikata. Mali zambu safi hadi uzi kazipata. Masoja wakani pata. Jana ebu sema kila kitu konafanya. Afisa mina juna taka tuku kanjwa. Nilikulwa maviboko zote kwa mapaja.
Ngwai ngwai mangwai ngwai. Ngwai ngwai mangwai ngwai. Ngwai ngwai mangwai ngwai. Ngwai ngwai mangwai ngwai.
DJ Melto.
When you be a booty side, it's not your time. Here with us. When you be a booty side, it's not your time. Here with us. Another nibila we are to resist. Newsflash, to touch fiti. Tutakusau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Una behave ni kawe tuko na option. Pia sisi, iyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. Last chance, ati last chance. Last chance tuliacha last year. Yonje ufala mista kikusikia. usipo change kanyanga. Weni ambie, ebu decide, it's not your time, iyo with her. Weni ambie, ebu decide, it's not your time, iyo with her. We decide, counter change, it's not your time, iyo with her. Weni ambie, ebu decide, it's not your time. Unani threat, unani threat, utaniacha, suniache. Unatu threat, utaacha kazi, siuache. Unadhani tunajali, ujinga ni kudhani bila wewe atutasonga, tunasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe atutaomoka, tunaomoka. Weni damn, didididam, you're so damn. Dunia si yako peke, you're so damn. Utashtuka kuna ngoja ni kufuate, usipo change kila mtu njia yake. Weni ambie, ebu decide, it's not your time, iyo with her. Weni ambie, ebu decide, it's not your time, iyo with her. We decide, counter change, it's not your time, iyo with her. Weni ambie, ebu decide, it's not your time.
Busy, busy, blasy, blasy, blasa. I cannot like you till I wanna stop. Busy, busy, blasy, blasy, blaso. Just make a girl know she not dead than you. Some girl not like you, but you not like them. Busy, busy, blase, 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 blase. Hey, a girl says she free and shine as she like. She catch money and go rub them in a night. Her dirty name bigger than Pepsi and Sprite. So she in a new dress, she feel nice. And she make Vegas need sing slumpy night. She make man slam hard for ride pan bike. A bus me see this in a me whole life. She all like it slumpy get stripe. Busy, busy, blase, blase, blase. I cannot like you till I hold a shot. Busy, busy, blase, blase, blase. Oh, just make a girl know she not better than you. Busy, busy, blase, blase, blase. Some girl not like you, but you not like them. Busy, busy, blase, blase, blase.
You're in the mix with DJ Milton.
Pigwa mengo na crew ina tanasua. Dodge car arrest ni meka mnasiwa. Rende ni wrong na bado inasumbua. King body malo. Team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo team kumalo kumalo. Team ya kumalo. Malo.
Vigilant avatar head, airbender. I'm still a problem to Avengers. Moving like a stunner power ranger. Njugu ni kichana na mavela. Ndugu waki itano nkuwa beba. Juhizi, sinjaro za kitoto za kitini. Busy the streets, mangoto mingi siati nini. Team kuwa malo, kuwa maliza, kuwa fini. Easy still, maviboko mingi, yani beatings.
Cheki ya mchuapes na kudingli. Mami, huyo ni fresh ananga degree. Minimal pressure, kaumeti ya pidi. Mwalimu wa mata tumwechesa ikibidi. Na tukizidi, sign kujiamini. Kama mpo amedunga hits na mini. Team ni ya kumalo, kumalo. Na siati nini. Ni ra, ra, wazin wala lechini. Pigwa mengo na crew inatanasua. Dodge car arrest ni meka mnasiwa. Rende ni wrong na bado inasumbua. King body malo. Team kumalo, kumalo. Team ya kumalo. Malo, team kumalo, kumalo.
So shine up all I met the old world now. So come on, y'all up to date with the port them. Can't keep up to the trends and report them. If one of the muggling type, we not court them. But if the big beauty queen, we support them. Again, if a woman up to date with the port them. Can't keep up to the trends and report them. If one of the muggling type, we not court them. But if the big beauty queen, we support them.
Put up your hand because you're ready for the ride. You want a man to point your heels to the sky. Run out every time break sweat through the night. Tell them a sigh. You want a man to make you make only for nice. Bite your lip and roll up your eyes. Bring your teeth because you're pleased with the size. Tell them a
DJ Meltone.
When they woke up on a girl, you better know. Say, never walk that, pump that. Tell them to feel it. Ride like a jockey when they pedal on a wheel. It, me steal it. King say she hide me, reveal it. Blessed with the talent, but she just can't believe it. Especially me trying to let them to the ceiling. Show a kind of go on wicked, you deceive me. Later see if she no must catch feelings. Me have the sexual healing. Put up your hand because you're ready for your ride. You want a man to point your heels to the sky. Run out the brick and break straight through the night.
Anapiga
piga pick ndana nyumba na bado na nimaliza tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so mzehe pasi
party monster
anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza tukisikiza reggae kitu beba tukiwa anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so mzehe pasi watu wana break up anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so mzehe pasi watu wana break up yo mzehe pasi watu wana break up kuna watu wawili wawili wanachezwa na bone mara ngapi unamwita ukilengwa na kama jai notice vela limteka sikizi kwela wako ni kulalia tu pesa mabuda wa vitambi tu ya prado simpresa nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure form zake za kulewa zimpandisha tempa sari story mingi tulikuta na disembo kimona kuna taru wejua kuna mambo kitu one time kanibiza kulevako backdoor tuko jam down ni kulight up mina die short fine ass na mabundles baby calm down bado una wine kuzidisha moro wake fine bini brown skin yani dem kitu safi uwezi fikiria mara mbili ulale ndani napatana na wenda napanga ja weekend ya nadai ende club ashikishizo vibeti vibeti za masponya kipungisha kiuno nadai ashikia ball ndapeleka mbaka euro stories za uongo jisponyo na kiyolo medunga di magoro nakwela ni mamboto atatishi kama moro fikia di mokoro na doba zangu genja kuteka mtoto wa sonko mtoto ni kisonko anapiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so mzehe pasi watu wana break up anapiga pick ndana nyumba na bada na nimaliza tukisikiza reggae kitu beba
tukiwa
Ala, kuna venye naji feel complete tukiwa na wewe ndo nikutie my miss akinipa hiyo kiss mathematically breeze cheki kitu ya fast achana nuli fiat ati juna kudai nilisare kote kote look best tukia chilia hit tumezoza kila chum toka kite hadi ngong ha niko malin love kile kwa maji physically fit nime drip mini clip tunajua unanga form ukijipaka cologne ukisleki wezi no tushabadilisha flow manze kitu huni boni madema wana
ten out of ten kani rate mama joko best na mama ni peng bila dent nyuma pia kwa blend alinicheki gram akapenda na kani text anade kukam then akam ndo ni kam
so baby kuja hivo usiwari baby doll kuja hivo babe kuja hivo 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 babe kuja hivo so baby kuja hivo
DJ Milton. Find him on Facebook at DJ Milton. Find him on Instagram at DJ Milton. DJ Milton, your party monster.
Kwani nimekiwa madawa, siezi kuwata kila malu nenda, mina kufuata siogopi kukuambia, mina kupenda atuwa uivu nao zao ni kusema sema yo manza lipigia siu miata simjui mime kwa studio, tutukwa nae wapi juzi hizo ni uongo, lonajua mlango wangi kwa wazo kuteka kudi nimefungua unasema apana, apana huku kilia, mina fumilia mina kazana, na kazana after hiyo tesia mini badu zenambia
na kuhaga miku kwa heri na mimi nakutakia la heri kukupenda misi wezi jamani mpenzi kwa heri na kuwaga mi kwa heri na mimi nakutakia la heri kukupenda misi wezi jamani mpenzi kwa heri
California vitu nzuri tunaendelea mbele hakuna cha huzuni hapa furani tele wala wamesahau muziki wangu bado ni genge kwa na tudara tafadhali usifanye ni cheke tutadangana jamani nirudi studio leo na nasikia poa na najua mnapenda kusikia sauti yangu kwa hivyo ngoma poa tu ndio tazidi kutoa unatulia nini bana mkatuzichoke unapanguza nini bana acha jashi mwagike kote hakuna ukame, tunajituliza na maji baridi. Klemo raundi ya meniamba ni ukute na ngoma mbili mbili. Na moral, moral, wache wabambe, na mjipandishe juka bendera, na mimbe ngoma ka national anthem.
Black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda, so kanapenda toto chupa na haga
DJ nono. Meltone like a boss.
Tenda we mapewa taco, kwangu ni clean so buda fagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto, usitake kuona na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako, manzi yako na mpango wako wakando. Tunapikianga trio sam, tunakusengenya ni Mr. Last Guy, manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top kwenye flow. Joka na perform, joka na perform. Big poka napenda kuzitoka, TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper, big bomb bila kona big bomba. Big poka napenda kuzitoka, TikTok na konga TikTok.
Nilifanya shiro kujikongo deka bado cheleke ni donga. Na bambika na sika kipatiwe mejitonga. Na shangisi ni gani lipatiwe zayona. Yuskizi ya vizini kimweka na mabendova. Na guza guza jegi gedhinya kunikigonge. Na baki mini champe shiro ushani soma. Banani nafanya baby gala kwe sponsor. Mumpati ya ndizi mara tatu kam gonjo. Shiro na Nicole tupata ni saa moza. Mini pikia fiti kiruma na Johnny Walker. Mini kukwa jeans leather jacko na topa. Tini ni marabo shiro apendi fosa. Luku ni safi kundiku inacheza kwa doja. Najua gandi shugli before tuanze kubonga. Rowe sanyoro mine gudu mera kasofa. Manduru zinatoka. Ah, shirona dope, shirona ni sponsor. Shirona dope, shirona ni sponsor. Shirona dope, shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchota.
Tulijua na nashiro dunda. Kuna madhali kuja kanishoneza kusunda eh. Nitafute runda naitwa Shiro, but usikuze leo, leo niko na mashiro. Kupenda mtu ajaze eka is all we know. Wazee wako na pesa, all this gold. Nimepata sponsor, staki kuteseka. Tangaza kwa soko, this guy is gone. Hapa nimepata green pasture, ataka nikisima. We, nazama, paka ni mzee lakini vile inakunywa maziwa. We, Mumita Sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me. Mumita Sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me.
Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchota.
Beki anafana na nani, ananitanga daddy. Majojiyo amani, najazi kwa chuwati. Shirona doka demka bombeka na mahitaji. Na name expensive kana ganji, yonka tisha majika mninini. Ile kitu unapenda gana kwi wanti vini. Na kupea namba tisa kama matzaisili. Kana jibu kila swali kama chat GPT. Na kama nchi CBD. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shiro tuma kwa puchi nkuna kiraka inangocho itamezo kituma direct kwenye mpesa. Shiro ni doba zangwa na rowesa. Shio mio.
Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona pendanga venye mina mchota.
Shiro alini noki juu ya luga. Nilimsuka 1, 2, 3 akashtuka. Kame ni changanya medula. Na shindwa ni msapere na kame beba duda. Akishiro weni wa uradi. Kienyeji wangu weni malisafi. Weni wakilimani na vile unakam lami. Bad girl, Shiro unapenda dhambi. Amenisho ni si stress. Akanisho
si wazi rudika ex.
Light skin, ama umetoka US. Karapenda vitu safi, yo nipatia head. Niulize, kuna haja nitafute mumama.
Haiwezi.
Niulize, ukipewa vizuri bado unahanya.
Haiwezi.
Shiro meni rank due stick. Shiro napendaga kimes kwa bed sheet. Atijuni na bojongo inatiba gafiti. Bojongo yuko kazi kwa puna ni chini. Yakia nani udayona. Bojongo imekula mkombero na nduma. Ongeza supu nzoti mina kula. Shiro, Shiro napendaga yangu lulu. Shiro napendaga vitu nono. Tengo kule yangu atakitena za mamono. You dig the masun kona leta dope kwa mbosho. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchota.
Let me see your hands up.
tumetoka give the ride. Meta mbubu barons and in a dry high. Tuki fry wak MCs kama yai kwa kara fry.
Bozi meshika sema ma.
That is on my best.
Kimi sitaki ani namba uno bazu neza pulo koshini yangwai kurubai na makulo same thing fully loaded zote ni alarm zote ziko box yani zote ni aja.
Na wachangamkia after scene kabaridi sezi nkatulia weta leta mzinga mbili no pitisha bia an kuna dem mwenye kuna dem pia Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na selector ni Rambo na MC ni Zidiambo. Wanga mbaya sana akiweka go pato. Miondoko mchezo nilianza kitambo. Zile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya volcano. Dandi ya kimat mina shuki ya kumasho. Pate gude safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekend ni kwa nani. Tumi haya gari weka wakadinali. Cheki kwanza tebu search ulikuwa wapi. Umoroto then umalize na octo. Alafu nimekumbuka usisao ya ukungu. Hini big tune kuwa beba karabu. Picha moja safi utazani sima ndugu. John Falme mix zake safi safi. Washa moja bigi manzenski efiti. And kona dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na petisha bia. And kona dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na
petisha bia. She is a beauty, very special, really and truly. Take good care of me, like it's her duty. Won't you ride by my side?
Kuseti kwa kiti na daini kudigi. Usikie fiti na takadoba zangu. Zizoze kainjili, nizoze mara moja, nizoze mara mbili. Kwe na poa ni wavue kanchiri. Rapua kujafom kwa medungi ya mamini. Mpua kona tatu, mpua na mpini. Mpua na manati, mpua wa mjini. Kitu wengine wanasema mini sosa. Wengine washacheza doba zangu ya kutosha. Wengine wanasema nikidhigitha kolabo. Anisawa kukami na baki na waosha. Wengine doba zao ziko chini kama carpet. Wengine na wapeleka na rada. My puppet look with the ribba likuja na jacket juu ya maduya ni shama da sachet. Nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dizi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax to kidishi. Minji nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dizi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax to kidishi. Minji takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti kwa kiti.
Girl, me love the way your body call me so nice. Girl, you make a bad man feel alright. That is why me wanna give you all my life.
In the morning,
girl, me a love you in the morning.
In the morning,
same time, baby, me a morning. Call me anytime that you want me. That you want me. That you want me.
Oh, lie. Pum pum pum, mine piga mije lady. Ni kudiki fiti, ni cheze nezo jegi. Uneza kucha 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 home my lady. For you ni shadaya, ni sosa na kuketi. I'm poor, mechipeba, ila kama candy. I'm poor, neza pikisha malap ma weekend. Ahi niko niko on, izingwai na kuseti. Venye niko ganju na shiki wa kipeti, walai. Nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin, maze usikie dizi. Nadai ni kuchiu, ni kubloka. Big G nadai to relax, to kidishi. Minji nadai ni kudigi. Usikie fiti na dai kukupin maze usikie vizi na dai ni kuchune kubloka. Fiti na dai turela kukidi.
MVZ na tuwe ni chacha. Since don't it forgive me. Forgive me. MVZ one line na church. Since don't it forgive me. Give me.
Check it. Atik Sunday morning na mithi na form ni metu. Kejani na choma kingdom na mbebi amenza ishu kwa ni mispendi God. Anataka tuende church na misina option. Fika church kwanza ni kustuka. Nimepatana na asha na mina mjua. Huyu sini yule feita na penda busa. Ana kunyonga na jaga kikosa chupa. Na kwa kwaya na cheki Suzana. Na nitanga mtoto jona penda mabuda. Na ukipata na minye kionyesha duda kiwalai. Kanisa imebadilika.
MVC hatuwe ni chacha. Since don't it forget.
Melton.
that when I go church from all long, rather sleep through the morning and put on a slam. But me woman, she a pressure me fi go confession, so me decide fi go and kill the conversation. So me see them right beside Sister Pam, who a tell me everything about the congregation. Both Sister Paulette and her gay husband, and how she still asleep with the minibus man. Sister Gwen claim she a Christian, but a last night them catch her in a stone love session. She a do the dirty dance to the Mataran song, and I see she get the thing them from Baby Sham.
Pastor 4, niko class 4. Baby girl anadai ni washendom. Sezi bonga fiti juu mi ukuwa don. Easy N wana try kuni cash form. Niko club na magai tuna pass form. Na magali wameva dom. Story gani walai sezi pass ndom. Niko chat na magai mindo pata ndom. Kikibini walai nina piga lon. Unachua maisa nina fika home. Sezi banja mta mindo pata son. Easy streets unachua mindo melbun. Ukibanja nani unapigo boom. Kani happy my guy, ita chipa soon. Usi worry na life, ita chipa noon. Punctuation kwa life, no matter good. Ni weekendi walai zimefika moon. Na madiva wame chrome, nimefika zoom. Usi zime my guy, sunajua rules. Tunakata walai, adifike noon. Kani ndom, unatako na call kush. Easy end, unataka madem boom. Wamejaza design ya makaltoon. Ni wapua wanapenda matycoon. Akijipa my guy, unacheza pool. Doki bend, unagrab, unatap good. Easy girl wanapenda Ali bad goon. Kani life tunapenda money fast good. Ali jam akapata bad luck good. Everything mina do pray God good. Fast thing kwa race pray fast move. Bad girl anapenda una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass una tick tack nini. Nizo nini una tick tack nini. Nini ya mabuso wa mbebo una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass una tick tack nini.
DJ Meltone.
Bounce the one for the girl, them bubble pan. If you love to see the girl, them a bubble, put up your hand. You play a song, the girl Starbucks blank. Now the girl, them time, play a song, the girl white. Watch, big selector, a player, you no rookie. Catch the baseline, watch the girl, them a should be. Hey, when the girl, them a dip it and a drop it, you a batty man. If you no happy,
follow me then. Y'all are the show, so me glad me come out. Ready, Philip, what you talking about? Road me live, me no want see no host. We a rave and a wait, and the sun to come out.
Bubble gala bubble, bubble gala bubble, bubble gala bubble, bubble dema bubble, bubble gala bubble, bubble gala bubble, da bubble, da bubble, da bubble.
Why you partying alone? Ah, mbona una party alone na? Uneza tokea area kuna form.
Party monster.
Uneza ati tuko juu ya chrome na bashi mi chrome. Alafu mi for 10, for 20 tuko mandom. Mpoa na uguza anataka tende home. Na hivongu zimerunda niko juu ya jing jong. Unaskebeze imekana feeling zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siya kivelo joki na sundo uongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Unaskebeze imekana feeling zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siya kivelo no joke na sundu ongeze steam mana head bad music kisha daily. Why you partying alone? Mbona una party alone? Unaweza tokea area kuna form. Unaweza unasikia kweze imekana fini zetu sazi kana shi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi sia kivelo joki na sundu ongeze steam mana head bad music kisha daily. Unasikia kweze imekana fini zetu sazi kana shi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi sia kivelo joki na sundu ongeze steam mana head bad music kisha daily. Unasikia kweze imekana fi. Hakuna cha kuboza pa leo ni kukana shi. Wale wa machokio shagizi wa mamganazi. Hakuna papo life leo labda watu bebeji. Bado selecta na tuchambulia madoba sick. Kweze inalipuka nkuzitoka tukisikiza mix. Aki walai leo stem ya dima ngware 6. Aki walai leo stem ya dima. Aki walai ati mapema ndo best. Zitro ndo the best. Konyagi ya pando chesa kuna kwa gizi ya makrest. Tunasikia joni kubanda ladi leo stem a keg. Mekoro wa minisota menekia doza test. Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza ntokea area kuna form. Uneza unasikia kweze imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siya kivelo joki na sundu ungeze steam mana head.
Introduction Niva yutundo mimi nimekucha nayo. Nasmetushika sana tunasikiza di kwa wayo. Nima meiva na masiwa nisanyayo. Batatuba kidogo tini wako chana nayo. Niva yutundo mimi nimekucha nayo. Nasmetushika sana tunasikiza di kwa wayo.
Dema mehiva na maziwa nisanyaya. Atisanyaya one hata two step. Kakarao mkono juu. Zimelipuka sezi skizi ya dimuku. Na penye niko sezi choka hivo juu. Na kama mefimbuhu mitachoka tuku. Tutalipu bogi tutagiuka mashimoli. Mesuma sana mariwana na mamoli. Hapa no joke sepeleka kwa kingori. Ukisema tujazoza buda boss hiyo ni story. Ha ha hiyo ni story. Ha hiyo ni hiyo ni story tuna get busy.
Na wasee wakikam nalipua hizo bab. Na matal kwa mate tuna get busy. Mashashola zinelan na mademu wamekam. Dani ya Airbnb tuna get busy. Ukitaka kwenda mtaa wewe enda ni chakam. Chuma zee venye kuko tuna get busy. Ha
ha. Yo, in the mix with DJ Music.
Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Da-da-da-da, Jody and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get drunk up, percolate. Anything you want, because it's oscillating. If I don't take pity, I want to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can do you nothing, cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want power with us. You know, they care with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next with us, them can't vex with us. From the day my bonds, I ignite my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on. Till I earn them on, let's get it on. Let's get it on, till I earn them on. Girl, it's a good, just turn me on. Girl, don't sweat it, don't get agitated. Girl, go and rotate, cause anything you want, you know you must get it. From your name, I mention, no easy tension. Girl, run the program, just go and fed it. Don't have a good time, girl. Free up on the mind, find a body, girl. This is what I'm calling it. Cause you want it, never run.
Girl, wind up on my body, girl. Why like it's a carnival? Girl, me love the way you wine for me. Girl, your wine is so emotional. So wind up on my body, girl. Me want you come wind your waistline for me.
DJ Melton.
Tusha prove in his killer wengi. Tumesha toshea kuwa blessed na banga. Ini best kuwa dress maheta. Tumeshine wasichoke waendele kunyesha. Kani true wa tufichi na makeup. Ni clean sheet bars na ni pen na paper eye. Sikia hii mina feel kuteta. Ni two in one good tuna kill me better. Miusi ni advice. 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 Miusi ni advice.
Pereka moshene huko. Sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima ni pige sherehe. Before bana nizeeke.
Sherehe siku hizi is a must. Sini Gen Z, tunafika gawa fast. Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact. Bono una axe, nika wewe ni wapak. Leta kinare ni kusetie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice, ndo nipunguze madrama. Miusi ni advice, usi ni advice. Miusi ni advice, miusi ni advice. Usi ni advice, miusi ni advice. Miusi ni advice.
Pereka moshene huko. Sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima nipige sherehe. Before bana nizeeke.
Chaki, buda nmenyam nyam. Po wako ki bad man. Nimesema nyam nyam. Sijasema nyam. Juicy once na si twice. Kitu kama maradas. Ilikuwa tam tam at first. Kwa sasa simi advice. Sindo yangu verse. 12 bars. Kani das. Unalipa cash. Usijoka reverse. Chunta cast. Na ntapiga pass. Kwa wangu matag. Sauta love. Sini advice.
Miusi ni advice. Usi ni advice. Miusi ni advice, miusi ni advice. Usi ni advice, miusi ni advice, miusi ni advice.
Pereka moshene huko, sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima nipige sherehe.
Cheki, cheki. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Kinare ni kusetie kifuaka. Ni bado 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala. Na muda unashtuka mbaka unasastama. Nani hapa ako na lighter jo. Mechi zangu ni kama El Clasico. Real Madrid ama Baka nizo jomras. Na kijaba nimegeuka criminal. Nipate rubis irori ni lika sto. Sunda wada ndio zishike even more. Leta kashata stabilizer ndio hivo jo. Alafu hapo kando mnapohoa I mean it bro. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka.
kadhaa tunasikia hu baby girl anataka kitu kaf, anapenda mukuchu, anapenda cash na anapenda jugu seti kabla tuanze ku
like a boss.
Anataka this, anataka that, tunasikia hu baby girl anataka kitu kaf
like a boss.
Anataka this, anataka that, tunasikia hu baby girl anataka kitu kaf, anapenda mukuchu, anapenda cash na anapenda jugu seti kabla tuanze ku anataka this, anataka that, tunasikia hu baby girl anataka kitu kaf, anapenda mukuchu, anapenda cash na anapenda jugu seti kabla tuanze ku smash.
Akika napenda mukuchu sema cash, mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash, akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema cash, mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash, akiona mukuchu ana blush.
Leo ni weekend na gala mekama, na daini mseti na daini mkaf. Tuko era za mababi wala zime nice. Wapo wani wa seti na wote wamevai. You are body body fine, you are body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda ukiwa ni napenda ziki move your body.
Hello, good jena safari. Niko busy, wapo ni wawili. Mmoja ni stud, mwingine amedunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisipuma heni. Nijizi tu nimekosanisha makapo. Cheki yo, chunga mpua wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kugado.
Ataka this, anataka that, tunasikia hu baby girl anataka kitu kaf, anapenda mukuchu, anapenda cash na anapenda jugu seti kabla tuanze ku anataka this, anataka that, tunasikia hu baby girl anataka kitu kaf, anapenda mukuchu, anapenda cash na anapenda jugu seti.
You're in the mix with DJ Milton.
Bossy, bossy, godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy, fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast, G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Bang, 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 hey.
You want a quickie in an Uber chop chop. Kama soja bushi makes it clap clap. Isa mosa ni kama nzi yako. Ice venye ina slap. Kishash, kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, skiza. Everything you say has a consequence. Anatingisha ungedha nini effervescence. Manzi yako ye upeana na confidence. I'm jidena man, I feel like a classic man. Amekata tatu na bado wa bleki. Ni kama gari imeachilia breki. Na manyaru zitafanya mini kreki. Nikasupuka poa kakuna jegi. Ai, we, ai usidos ni huyo mimi ni nakam. Manze huku nje naitwa one minute man. Atimi uboba tamona I demand. Depression ni kikikin manze ni takiban. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash.
A party monster.
Hey, painting. Hey, what's your name ting? Unaza risk situfanya some tasting. Na mini chali straightforward, no dating. Semina jua unapenda phony. Hody, hody, ho. Kini pass with your mind. Show me, show me, show. Baby, where you behind us? Miss kama wao, baby. His mata rao. Swezi pata na nao mini ndovu. Hey, bungo janina kitu. Sima kelele ndani ya tujani na jitu. Nani yenyewe umezoea za mwitu. Iki kupata utasikia niko kwa mavitu. We, ai usidos ni huyo mimi ni nakamu. Manze huku nje naitwa one minute man. Atimi uboba tamona I demand. Depression ni kikikin manze ni takiban. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, pan. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash.
You're in the mix with DJ Milton.
Wa 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 wa, do me a do you see to fanya my jambos marinette. Wa 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 wa, do me a do you see to fanya my jambos stimulate. Wa 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 wa, do me a do you see to fanya my jambos marinette. Wa 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 wa, do me a do you see to fanya my jambos.
Akila ni siku ya madon, siku ya ma boss man. Watu wana joku boy, indele zone. Mbosho yako jondo ina kubonga. So piga order ya kitu budu neza sort. Mbono na baki home, baby doll, sutokea mini takusot.
Mbono na baki home,
hakuna kubaki home, baby doll, biga shower 24.
Hakuna kubaki home,
mbono na baki home, hakuna kubaki home.
Yeah,
mbono na baki home, biga shower 24.
Leo tuko pati na maji, pati na wazing, pati na wanati wenye wanapenda jing, pati na mapeng wenye wanapenda sticker. WhatsApp tulichuja last scene, ati chorea uba tunacheza na manyanga. Cheza cheza na hama demo atakuramba. Napenda foam na pia napenda shada. Usibaki home na unajua kina wanga.
Unangama home, unangama door. Staki ubaki formless na kutolea form. Apagalo na kutembeza kila sehemu. Nishimo gani zaka Nairobi mimi.
perform.
Hakuna kubaki home.
Mbona unabaki home? Hakuna kubaki home.
Yeah.
Mbona unabaki home? Ikesha wata perform.
Oh, hey, ikata si de dumi, 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 dumi. Hey, not the way you de do me. Girl, I love the way you do me.
Kiwa matembe akiwa na malele cheki dinge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge wata shembe shtaki alikuwa njege aliwa kiwa matembe akiwa na malele kila siku nko madoni kipiga show ya kwanza na kula kapa soni kipiga show ya pili na kula kapa mia mbili show ya tatu nalipwa na mamili tati yeta kuna rapa na niweza atakuja na mwa Kenya kulabu misi taki minatua doba genje na kamuja kubali buda jua weni kende nilikusho drill na towezi songa mbele no wonder izo lyrics hazinanga atamini rudi daro brush it off ndo nitishi lyrics headbuzz iku na masters bro niko hunting na mafia piga tiki nite guiji tunacheza na matiti kila wiki wezi feel fit junge wisa kubizi kwela juu ya maji aliru kwa mara 50 cheki denge alinipigi ya tenja kisema ye ni lele na kati ya madenge wota shembe shtaki alikuwa njege aliwa kiwa matembe akiwa na malele cheki denge alinipigi ya tenja kisema ye ni lele na kati ya madenge wota shembe shtaki alikuwa njege aliwa kiwa matembe akiwa na malele
cheki lele alinipigia tenja nataka ni msese anataka tu mbebe what a shame chali yake ushinanga senje ni kama ni msenge hakulangi kinembe sini kabaya daktari wa madenge na wapea matembe na tibwadi kinenge ukipapasa naeza chora 7 mini lightweight ukitaka unibebe oh no juma DM zimeja Anita Rebecca wanadai kunikaf wa Canero Sin City ala hiyo ni BBL au natural ma ama pink shy girl long hair big bum pretty na real life uneza confirm wambo napendwa na wajaka sana sana walo lipaspa na wongezeza sauna pahali mina pele kwa nani sahi first class touchdown Zanzibari miupiga biz kama wa Somali kaubongi ganji unipati chikilele alinipigia tenja nataka ni msese nataka tu mbebe what a shame chali yake ushinanga stenje ni kama ni msenge hakulangi kinembe chisi nikabaya daktari wa madenge na wapea matembe na tibwadi kinenge ukipapasa neza chora Na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki kuita utaitika tusisumbuane juu hujafika na waiter shot unapima nje ya molis na bado zijashika oh Becky with the good hair okay kabaya big bam bam oh hey tuko jing unacheza maloje ukiwasha patia ule sanse baby my lover mapenzi undercover na ye kuwanda kama kuna another oh jing tangu jana sitemi sitawacha no, no. Budget ndio blanda so dishi kwa
kwa kibanda. Na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapasa, na nikitisha we harakisha, na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapasa, na nikitisha we harakisha, na nani
upendanga machali tu fulani ajangele, ukichapa bare jamo iko babole babole, zikishika utatizi na mangoma za jabidi na muuwa na mastingo. Andele andele boy child anadai nipatie ka family kama kabi na mili tutoi tu happy le misi dem mwako set la
let's go
impress na kufeel na kufeel na feeling ni mi
yo full up this tune
allo mudina tapa
man mana tipsy G che wose magaladies fast lakini ndume before socha nifungue verse kwa verse nifungue raw siezi cast siezi pass match mimi na dapo baby girl ndo rada tena let's go
impress na kufeel na kufeel na i feeling ni real na kufeel baby girl my miss na dai uni feel ndo mana na insist impress na kufeel na i feeling ni real na kufeel baby girl my miss na dai uni feel ndo mana na insist
chaki. Story za hadu waga risky na mara mosti zivito zishagifiti na bado tuna risk bado tunashika feelings you're just a friend sikujeta kodi this deep venya tuliklik tuka vibe but I miss you sana kumiss kila tenkenda ga missing na mini jisi jako sim so what you doing to me just be my queen I'll be your king now will you marry me say my tipsy if you can't show love to me you can't be close to me who can give love to me I am unlovable if you can't show love to me you can't be close to me who can give love to me I am unlovable
impress na kufeel na kufeel na i feeling ni real na kufeel baby girl my miss na dai uni feel ndo mana na insist impress na kufeel na i feeling ni real na kufeel baby girl my miss na dai uni feel
DJ Melto
Mama, I know if you have a boyfriend currently, come with fire gunshot until my gun empty. Tired for fucking at the bench, she want go Bentley. And she know for use the pussy like currency. He buy land, he buy van, he buy house. We dive and she have the diamond. She know for time and them say yourself, fuck, me we buy one. Hey, me see the body jump fight with the shot shot. Someone want to juke you like a bike when he can't start. Baby, you take the night when you walk past. You name for ugly girl that a master, blood blast. Bad bitch and a piece of fuck, you love the pussy pon a killer that a shark bass. Me have the style fi get wetter than a land grass. Backers on the road, the fingerprint up on the car glass. Me want know if you have a boyfriend presently. Me want fuck you out, I do make you fancy. She say no mean man can't get entry. Post for your old gear and make them see. He buy van, he buy land, he buy house. We dive and she have the diamond. She know fi time and them say yeah, sell fuck.
Big body, what's up? I got some that you can fuck. Dash pay cash, but man, no for broke. Crush some weed, then light and puff. Yeah, guess who I come first? Pum pum wax, not carry no push. Tryna but I mean that me, I want you. Chicken and rabbit, then jump on a bus. Action movie, you want starring. You come so much time, could I pull a cup brim? But me no want a picnic, so me no mind drink. And I don't give a fuck if them call listening. Come pretties, be cocky to me in a one free bitch. Love my man, them black and rich. Head get sick when liquor start kick. Oh well, don't need a go-go after 12. Work me a work as you can tell. Dance pon the pole, then go pay my bills. Make my body clap, me proud of myself. Enough money make me broke out of my shell. Foot in the ear, me dip on my head. Make it start rain just like I said. I'ma put on my clothes and go my bed. Try don't fuck with my rent. Act like you got some sense. You got body like this, so me figure hell. Got the ever blessed pussy. Free cartel. Big body, what's up? I got some that you can fuck. Dash pay cash, but man, no for broke. Crush some weed, then light and puff. Yeah, guess who I come first? Boom, boom, wax, not carry no push. Tryna, but I mean that me, I want you. Chicken and rabbit, then jump on a bus. Video lighted, me get into character. Tell a bitch try this, I got stamina. Boss a wine, panic, I keep tip till me drop. From your reach, I so I know what you want. Your jeans pants too tight, babe, take it off. Me a sink on the mic like a bra. Whole night, to make sure to punch out. Big body, what's up? I got some that you can fuck. Dash pay cash, bad man, no for broke. Crush some weed, then light and puff. Yeah, guess who I come first? Boom, boom, wax, not carry no push. Tryna, but I mean that me, I want you.
You're in the me. Mix with DJ Milton.